Ebisore bisinga tunonya abantu betwagala oba batwagala. Abamu tetumanyi batwagala naffe betwagala. Abasinga mbagadde nga mmanyi nti beebamu, naye nkizudde leekyo okulaba si beebamu. Sikwagala nze basirinje, binkuba ndaba byebingi. Ngeza omukwano mungi mukwafu gulinga bungi. Kyannakooye gwe mukwano gunteeka ku bunkenke, kyasiwuuna be balungi. Bayita mbaza namaaso, sujonda z'amapenzi. Kyenfunyemu be bateesi, bawuza neepanka neewaana kuba nalonda. Sikyalina stress, subika mu kuloozi. Kuyita na dokita nze wamponya esitiriya. Zagala kuvawo w'oli nkakasa siri mulwali. Saba okwakirira eguma nanga abaswamye bangi.
Blood girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you. I'll be your blood girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you. I'll cover you.
Njagala obike ku maaso bw'otyo ng'ofuna mu birooto. Mutima gube mugumu kubandaba abasuuza bangi. Basunga n'ebigambo mbondeko mpowodde kwabo. Kuyita nze kya muwendo, kyendaba ekisinga mu nsi. Ekyange kyekyo ky'onkugamba w'otali sibaawo. Kimanyi ndi waggeto sigaana n'omukwano kyekyo. Sera kuba fege kubanga gw'onsula ku bwongo. Ebirungi byagalwa ab'enyuma ng'era omaze kukola nnyo. Yala asikuba buli omu njafuba nkola etubeewo. Teweefa ssaabo babuto kye baaliko sibafako. Kutengula mutima kukujja kwejo joliko kati nkufudde pata nato wanka wanka konina.
I'll be your blood girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you. I'll be your blood girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you. I'll cover you.
Love is my drug. You are my drug. With you I'm drunk. Am I? Or am I? Am I high?
Guno sinywedde mwenge sindigi mbubantamidde. Omukwano gwe gulinnye ku bwongo gwe gunkutudde. Leka ne nkuyita mu mbejja nsaba togaana. Olw'obulungi bw'ondaba ng'erinnya likusaana. Kino nze mmaliridde n'akalango kekubidde. Teri kulanga konna hakya mungu ze nkututte. Mu bulungi ne mu bubi, mu bwavukozi n'obulwadde. Sabobe mugumukkiriza yenze kontulola. Mu bingi bye nnina okukola ekisooka kya kusanyusa. Kubanga sagala ndabe muli nga wennyamidde. Kati mmwe mbalabamu oso muyaye yefera. Sabo wadde nga kyakuba amapenzi nange ganfuga.